Parliament yaisizza ebbago ly'etteeka erya Excise Duty Amendment Bill ery'omwaka 2020 gavumenti mwetadde omusolo ogw'enjawulo okuli ogwa shilingi za Uganda 200 ku liita y'amafuta mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja wakati mu kuwakanyizibwako okuva eri ababaka ab'oludda oluvuganya gavumenti. Kati kino kitegeeza nti omusolo ogujjibwa ku liita y'amafuta aga diesel gulinnya okuva ku shilingi 10.23 ne gutuuka ku shilingi 10.43 so ng'ate ogujjibwa ku liita ya petro agulinnya okuva ku shilingi 15.5 okutuuka ku shilingi 17.5. Mu bbago lye limu lino Paalamenti yayongeza omusolo ku seminti ne shilingi za Uganda 2.5 nga kati buli kasawo ka seminti kaakuggibwako omusolo gwa shilingi 17.5. Omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko y'omu ku babaka bawakanyizza egimu ku misolo gavumenti gy'ebadde ereese era aliko by'atubulidde.
Omusolo gwokka si gwe gukulaakulanye era tubabuuzizza abamu naye g'amafuta ge mwatugamba bwewa nammwe mwekakasa nti gajja ate lwaki mwagala omusolo oguyitiridde bwe gutyo naye gw'omusolo ku mafuta gweyongedde? Naye kyo nali nakyogerako dda ne mbagamba obuzibu we buli amafuta buli we gali nnya oba musolo oba si musolo baaba pampu tebassa. Waliwo we gwali wano 37 ndowooza mu biseera bya covid mujjo naye okuva lwe gayambuka gaakomaawo ne batugamba omanyi oba yali payipulayini simanya nakitegaka kakati gavumenti nakondooza kwesinzidde ne twagala okubategeeza n'aba boda boda transfer fee gye babadde baagala okubateekako eyo nayo omukama atusobozesezza okuba nga tugibasuuzizza.